olo e mafuta male SBS Samoan.
Mase whaalau te leino a tātou telefou olo o sā ilia e leo leo i New South Wales se alii olo o Masalonia lo na fasi o tia o ni tangata e toa tolu i Lake Carjeligo i leitu i sisifo New South Wales i le aswana na fi. Waiai se tusi sai sai mō Julian Ingram tolu se fumalifitu tau sanga le matua na mulimuli maua iai se whamatalanga o ia aveina se tambale o se Ford Ranger Utility i se talanoanga male Channel 9 na lapata ia, ele sui ila ofisa o leo leo Assistant Commander Andrew Holland tangata lautele, ina ia faae te te maaua na i faafeilua ia, pe talanoa ia Julian Ingram.
We were asking members of the public obviously not to approach this person. We believe this person could be armed and dangerous, and we were hoping the public could obviously identify this person or locations for us to assist.
Assistant Commissioner Andrew Holland, ole ofisa o leo leo i New South Wales. Ua whaia se whono tanga whaafua se i a ta ita i o malo Europa i Brussels. E talanoa i nei le tūlanga ua o i ai le vāo le li o atunu o Europa ma Amerika. Taluona fola fola e Donald Trump lona whao a whaamalo si o le motu o Greenland. Ua whaalia e le whale paepae ua toe sui e le whaai unga Donald Trump i le whaamalo si o tiute po tariffs i atunu o Europa. E te tee, i lana fuafuanga e whaoa Greenland, i lalo o le pūlenga Amerika. Na saunoa le pāle mi o Sweden, Ulf Kristersson, o le wha i unga le nei a Donald Trump, ua matua maasai e le māo pōponga, o le whianga inga o le nei tau.
This has been damaging for the trust between European countries and the US. I think that is without any doubt. But I think a necessary precondition is for the European Union to voice a very, very clear stance that we stand united behind Denmark and Greenland, and we do not accept to be blackmailed by any country, and even less so by an ally.
Le pāle mi o Sweden, Ulf Kristersson. Ua matua maasai le laufa'i ala so ofa'atasinga le Coalition le Liberals ma le Nationals i le Parlementele. O le tulanga lea uo o iai talu ona fa'atu i SNC o minister fa'aolioli o le Shadow Cabinet ma le National Party. E pālota fa'atasiai maisi o le ituangai i le tulafono i le fonga fa'atawemu a le malotele i le amatanga o le vayasanei. Na faaalia le taitai o le ituangai ma le Liberal Party Susan Lee i se talanoanga ma le Channel 9 o lo o matala pea le whaitotoa mō le toe fo iatua le National Party i le li oreso o whaatasinga ma le Liberals.
The door between a coalition, between our two parties, from my point of view, is still open. But I'm not looking at that door. I'm looking at the Australian people because they're counting on us to deliver for them. They're counting on us to work hard for them, and that's what I will do every single day.
Le taitai o le Liberal Party ma le tu wangai le Parlementele, Susan Lee. Peitai na sao no le taitai o le National Party, David Littleproud, ua malepe le so o whaatasinga. Ona ole solia Susan Lee o tuutuunga ma le Nationals, malona le amana ia ina o whaautuanga, i papolenga o suiola na vaenga o pufai i le tulafono i le fonga whaata wemu. Na saanoa David Littleproud, ole mataa upu i le taita inga o le Liberal Party, ole mataa upu lea, e fito I tonu I le faa faletu I le Liberals.
Well, let me clarify that. When she accepted those resignations and effectively accepted therefore accepting the resignations of our entire ministry, that disbanded the coalition and we could not come back and serve until those three were reinstated. That's where we were. The leadership of the Liberal Party is a matter for them, not for me.
Le taitai o le National Party, David Littleproud. E to alua tangata ua whaamao nia le maliliu ia o Aotearoa New Zealand ina ua solo le eleele ia tumonga o Mount Maunganui I Tauranga I le Asona Nafi. E tu sai ma ripoti o anisi o whaala patupatonga whaasaralau ia Aotearoa e to aiva tangata o loo saa iliapea e au fiai ni tamaiti na tanumia I le eleele I se nofuanga na camp pēna tō laua piai. Ua au mai ala pata inga I le whaita waso o le awhia ngai ma le atunuu. E meisi I ala alafanga I le itu I sasae o le konitineta o au se talia. Ma le vevela o le tau e a matatu lea soa tae au, ona whaasolo atuai lea ilva ia so muamua. Na faalia ise whaamatalanga mai le ofisa va aitau le Bureau of Meteorology, e ono o le maa walunga le vevela ilunga atu le whaasa fulu tikiri Celsius, inisio vaenga o Victoria.
Three of our major fires that are still going, a number of other fires that we have been able to contain over the last few days. But as these conditions get hot and we have extreme fire danger ratings in some districts tomorrow and that will occur again next week, is that we are particularly focused on the efforts to make sure our fires don't spread significantly under those conditions.
O le lapataʻiga lenā, mai ia David Nugent o le Victoria State Control Centre. I le tūlanga whaapopoleina i le toe sasao atili o mū i Victoria, ona o le vaʻiga i le tau i le weekend a sau nei ma le vaeaso o muamua. O loo sili ona malosi i lapataʻiga nei i le vevela o le tau i taulanga o Adelaide, Melbourne, Canberra ma Sydney. Ma le tala muli na faia se tetee ani tangata Japani ona o le toe tatalaina ma toe whaonga ino le nofuanga inga osia ili eletitia mai le maalosi ni ukilia. Tanu ona whaatama ia ese tsunami po o se ngalulolo nei nofuanga i Fukushima ili tausanga ilua fese fulu maletasi. O le aso lua o le vaso nei na toe tatala ma whaonga inai le Kashi Wasaki Kariwa Nuclear Reactor. Ma na faalia e se tasi o le au tetee, ua faatoe tope lau le toe tatalaina o le nofuanga le Kashi Wasaki Kariwa Nuclear Reactor, ma ele o iaiso na faatua tuanga I le saonga le mōle nei nofuanga.
It's clear that the plant is restarted hastily. I have zero trust in it. It should have been dissolved after the Fukushima accident. The government should have let it go bankrupt, yet it continues to exist. And even worse, the Kashi Wasaki Kariwa plant is now being restarted. This is utterly absurd. I'm furious and can't understand what they're thinking about.
Le faaliliwina mai le ngana sapani o le manatua setas iu le au tetee I le toe tatalaina o le nofuanga inga ofsia I le malosi I le tise mai le malosi nukilia I le Kashi Wasaki Kariwa Nuclear Reactor. Na tāpuni a uma nuclear reactors i Japani I le se fulma le lima tausanga ua tuanai I na ua whaatama ia ele tsunami maliki ai le ota nuclear o se whaalavelave na siliona matautia e whaatusa I le liki o le ota nuclear I Chernobyl, Ukraine I le tausanga a feiva se laubanu se fulma le ono. O tātou talana?
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Fafafunga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailo podcast.